DachimSafi.com.
Nazani ushanjua ni nani kutoka.
Hello.
Ni mwenzenu napenda mapenzi, napenda kupendwa, napenda kishenzi, ila naogopa kutendwa. Napenda mapenzi, napenda kupendwa, napenda kishenzi, ila naogopa. Na ndo maana mimi naogopa wanangu, mimi naogopa. Mimi naogopa wauni, mimi naogopa. Mimi naogopa wanangu, mimi naogopa. Mimi naogopa wauni, mimi naogopa. Mimi naogopa wewe dada kinikata. Mimi naogopa sababu mimi sio star. Sina hela kifupi, sina chapa. Bora leo ya jana kuliko ya juzi. Nimeamini kweli mapenzi upuzi. Unayempenda ndo atakunyima usingizi. Chumba kipo na lala kama silali. Na umwa nipo mwenyewe wala hajali. Kisa kinene kingia. Na ota mwenzenu naibiwa. Ndo kisa kinene kingia. Na ota mwenzenu naibiwa. Na ndo manda minaogopa wanangu, minaogopa. Minaogopa wauni, minaogopa. Minaogopa wanangu, minaogopa. Minaogopa wauni, minaogopa. Amwenye mapenzi ya kweli kumpata kazi. Siyate kazi sosa ujapata kazi. Una mapenzi mengine ya upaparazi. Kutua uongo nataki kuweka wazi. Mana kuna sehemu niliwekeza nikasema ndo ndoto. Babu wa kulia nimepata ubabu wa kushoto. Siju ya liwaza nini ganiza hao mie mtoto. Watika ni kwa sasa jaribu tena badai. Nilisha choka vibweka ndo mana nkacha nanae. Nando mana minaogopa wanangu, minaogopa. Minaogopa wauni, minaogopa. Minaogopa wanangu, minaogopa. Minaogopa wauni, minaogopa. Ani kiwa ni miwe kwa dida simdudu. Fumi doesi nyumbani za star. Nando mana njombele mbele 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 au. Njombele mbele mbele tucheze nao. Kama vipi njombele mbele 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 au. Njombele mbele mbele turuke nao. Mondi bigi njombele mbele 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 au. Kama vipi njombele mbele mbele tucheze nao. Idi bamba njombele mbele 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 au. Njombele mbele mbele tucheze nao. We tucheze nao. We turuke nao. We tucheze nao wanangu, turuke nao. We tucheze nao. We turuke nao. We tucheze nao au ni turuke nao. Afro Milo Westi nyumbani. Asalime sana Dota Mstitini. Awe Kobo Fighter msalime sana manangu Luba. Awe Koba msalime sana manangu Star Kibwe. Awe Betilo msalime sana manyota Kide. Awe Mdete msalime sana manangu Guamso. Awe Halki msalime sana manangu Fizzo TZ. Awe Danger Msela. Awe manangu Dede msalime sana Smart Kid Badi Kidi mwenyewe. Awe Dogo Minjonjo msalime sana Aja Mavens. Awe msalime sana manangu Wilso. Awe Manager Juxi. Awe Kido Bro Kenny. Wanangu nye. Anikiwa ndani ya Sanapa Sound sasa. Anikiwa na producer Idi Bamba. Wapambie.
Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini?
Suma, 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 suma. On the beat, on the beat, on the beat.